created with free version for non-commercial use.
Nipetano mchizi wangu, nipo apeche aroro, isipo kula kwako ina kula kwangu, apeche aroro, 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 nipo mageto apeche aroro, na mtoto mororo, na nataka tubembe Siku kila sama debe ndomboro Katike katike nyoro Kidume ni mshike kokoro Ni bembe inaye vyema Nifanye mafeke cha msafiri solo Nisafiri inaye na sina masire Sina masire Magari anajua juwa kuwafika Wana ume masire Amini minipu wapecha loro Ataki kuvuwa niweke mnyoro
Created with free version for non-commercial use
Mbani mwite tomorrow Apeche aloro I bet you alone. Niko apeche ya lolo, lolo, lolo Na simbetiko lolo, lolo, lolo Yeah, na pesa zangu ziko M-Pesa Nime kodi tax na they wanna tax diva Na they wanna tax diva Suwezi kurelax paka nuna cash kinsta Go back seat kuna mtoto kama Mona Lisa Ona visa ni toila na simbi mpe na juliza Niko kuwa, nipo Apeche ya lolo
Created with free version for non-commercial use.
I bet you I love. 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 Woo! Woo!
Created with free version for non-commercial use.